Kijijini likwambia Dar es Salaam sende, wenzi hawakuvizia kwa vishoka na vijembe. Ewe kijana na kusema, Dar es Salaam sende, wenzi hawakuvizia kwa vishoka na vijembe. Oh mami, oh mami, oh mami, oh mami, Dar es Salaam wabaya wakuvizia sana kwa vishoka na vijembe. Oh mami, oh mami, oh mami, oh mami, oh mami, Dar es Salaam na nena, Dar es Salaam na nena, wako watu wabaya wenye visa vingi sana. Ewe mami nakwambia, Dar es Salaam sende, wenzi hawakuvizia kwa vishoka na vijembe. Oh mami, oh mami, oh mami, oh mami, ninasikitika sana, Dar es Salaam mbaya sana kwa wengine wa kutenda wenye visa vibaya mno. Jamani na kusema, ayewe, oh mama. Kijiti nilikwambia, Dar es Salaam sende, wenzi hawakuvizia kwa vishoka na vijembe. Kijiti nilikwambia, Dar es Salaam sende, wenzi hawakuvizia kwa vishoka na vijembe. Kijiti nilikwambia, Dar es Salaam sende, wenzi hawakuvizia kwa vishoka na vijembe.